Bison made it. Kama tabibu wa moyo, doa ni upa maladhi moyo. Kuna mana gani ya kuwana na kuvisha na pete? Kumbuka jembe soko leo, mini mekwa chungu tamu waho. Maumivu ya nanitesa la sina budi kuzuhia. Ukini una mtu mzima na lia usini cheke. Nipe pole na yopitia ni mazito sana. Nilijua nimempata mdedisha upweke. Kazuli kapole kumbe bonge la joka tena. Nilesu kali labda ningeombwa kangalo. Mapenza singe ni tesaro. Kumlavi mula kana kufuru because love me me kwae. Adina ushinge kwa patri ya upayoko. Nisile chandani ya kangamoko. Mapenzi ya singe ni pastwe stili kufoka miapumbe. Kisawe kipepeo sieba kuwa bakutua. Kipepeo kumbe sikujua Kipepeo mimti uso na maua. Nikafusi ulafiki nawe. Kipepeo sieba kuwa bakutua. Kipepeo kumbe sikujua Kipepeo mimti uso na maua. Nikafusi ulafiki nawe. Guna baki pekuwa unitinge ni chukia tu. Bola tu nikeshe klapu kama pantu. Get out from my way, I don't wanna more crying. Alifanele sale roko kontigo. Unafunja mwiko kataraka kwa nkungio. Labda mikono kono endo piuma konkyo mbio. Wakipeleka moto nembati mapambio. Be free, are you go my baby? Pozile nachi nachi, when are we go my baby? Nuvana sala baby. Nuvana sala baby. Maybe he give you more money baby. Cause what you like I don't have you my baby. Mala moja kumwezi kula upweche. Tukuni na ila mkweche. Labda ninge umbwa kangaro. Mapenza singe ni tesaro. Kumlavi mula kana kufuru. Because love me me kwae. Adina ushinge kwa padri ya upayoko. Nisile chandani ya kangamoko. Mapenzi ya singe ni pastwe stili kufoka miapumbe. Kisawe kipepeo sieba kuwa bakutua. Kipepeo kumbe sikujua Kipepeo mimti uso na maua. Nikafusi ulafiki nawe. Kipepeo sieba kuwa bakutua. Kipepeo kumbe sikujua Kipepeo mimti uso na maua. Nikafusi ulafiki nawe.
Made it.